yande joyno wittodi emin tagi sappo e joynani habaruji men ni e fulfulde ɗi min Oumou Oumar Dianganta. Dere ko e kibaruji men ni leydi Mali ni kengam be joddini gomnati mabbe gomnati odo yatana gollano ni der lebbi sappo e jeetati non ni dundo fadde cubaki yati wado e non ni wadini Boubacar Boukoum gondudo andal do fi nyenyal do fi la politique on non ni o hokki fama do mun nyaw pabbe no wonno wada bonon daaji del leydi men Niger dum wadi ministre kawjido e cellal bibbe leydi non ni o wi hano teddirka godube nyaw pabbe non ni hoje dum do gandruwidde e nyawgu yawtere men pindinol handen yaratana min do gonduci non ni arewa region mo doso non ni rewbe gombe no awa non ni biriji di non ni noy be gonibe gada na noy sadarmaji ko e tawran ni sain tokko min onanam pittol halaji di der kibaruji men Lady Angleterre non ni gollawol woni arandere non ni ko tawra wakili leydi min del leydi Niger ngam wallugo dow jehol yeso do fi kulle kewde hano do fi denaku ballakaji e fi cellal hokkugo jande bikkoy dewo sembe non ni no madan katelin englehum wakili arano o fantini subana o ko o wari do o juri no kure studio kalangu nani yewter natne caka makko e rahilatu sumana
et la raison pour laquelle nous avons décidé
ko wati me hojude adi mabbitidde biro jodani go jinanda fu gam men godi sigila do yaadu yeso ballito ko men gidi hawjaade to wadi denne men kise ke darde no wodi e tawdede biro jodani go o enda fadde medan fudde wallitidde Niger misali do filla rafi ka jorodde nako ko men ardini yeso kan woni wallitudde medan godi sigila ewol do fi cellal himbe ayedu fu hanne men godi sigila har ko darta fille jande ko jawtan himbe fu gam fudu skabe rebe gatte jande deni skabe rebe keba hantidi di jangeji mube ko itta jande e dum wada ci Allah ko darta fi arzu dum sabi ko men ko tini ne rebe skolan de
wala ki nous avons favorisé surtout les femmes et les filles
mi ya leydi Mali kenga joddini gomnati mun ko lebbi sappo e jitat nonni gomnati on tawra kanani ano himbe chapande didi e joy nonni ka himbe keba fama nonni wadi gorudo nyenyal do fi jande politique nonni Boubacar Boukoum o yewtidi jadimin Moussa Hassan e cellalol
est-ce que aujourd'hui on est
ta kande dabareji lebbi ngattama ko tawe la moraki lobbi wadama na mi wala mido miladum luko horejo khalifa lamu e gouvernement mu on suba min jay hunde lamdi fu domu neddo fu gatta do golle kanimbe dobri e mu ko tawe be pame moy ennom no wawi dum woda no wawi latade hunde ko heydi gal dum watti kunta e rewbe kambe sukabe ummatore der fi on yi amadu ko bibbe politique fu tawama he e jiida amdu illu jon o gouvernement moni be futawa lemu on no hunde no fewrejum yaade to bayle ko domra e leydi din gamde ni wi ama bayle wade der mun hana bibbe politique ben fu ngatete der mun dun kay gam wela seda o ninom habtade bibbe leydi du kay o wite himbe heybe no e la morto no wodiri amma hana bi leydi fu non
der jurakke ministre kawjido e cellal bibbe leydi wadi kenga holli ko no wadan hano jontabe nyaw pabbe nonni herme yaade herme e chapande joy gadde tebe der lokotorojo gon der nyaloma fu wadi ni o holli wiide ni teddirka mabbe no hojete farbangere nyawtol gol gandurwi didde e nyaw pabbe nonni safari gino watete dew jonde mabbe nonni nani famaka docteur Idi Ilyas May Nassara Fantini jadimin Mohamed Mamman e cellalol
cette année
itande ikande diam tobi burde duubi bitidi fu ndenende ni wiama tobo dungo fu no anda ko nyaw nyawuji duddi no bangalemo misali ir ko jonte pabbe no wodi lokotoroje keboje ko attanimbe hemre ma hemre e chapande njoyo be jonte pabbe nangata der nyaloma goto min kebi dabareji wattude safareji ko heji der lokotoroje kambe lokotorobe wombe no golla do filla majju ndenne idum wawi ede hunde weltare no wodi du sukaɓe ɓe duuɓi joyi warde ley no ɗon cawre ɓolum wona sukaɓe duuɓi joyi warde ley hawtade e mawɓe ɗum do ɓolum no yoɓantake fay ɓuuɗu gandudu didde e jonto pat hano ko darta mawɓe ɗum ko wiya ɓe cooda fuu ɓurta buuɗi keme ɗiɗi ma keme ɗiɗi e laso ɗum du gam cellal ɓalli maɓɓe ƴeweno e sodude talkuru karnedu
dachetelu karni
sigila pirtol hoore ni inditirane lafiya magasin ni ɓe gaɗi battu maɓɓe ñande asawe gam fuɗɗugo golle dow ko wallata dow fi cellal e gurnam lobban ko ɓiɓɓe leydi Niger fu nawtorto e mum nani ko ardiɗo sigila o docteur Jibrin Mariama o fantini jadimi Michel DJ
lafiya en fait est un projet qui a pour objectif
lafiya sigila no ittaɗo dow fi cellal ɓonnu inanno e nangantaɓe hadde on tongoɓe ko'e dow fi cellal ɓonnu maɓɓe famingoɓe
hadde on goɓe tindino dow fi cellal himɓe yaadugo tardirka maɓɓe sigila on en iɗum woodi dow internet na dow binnol talki sil on waɗamano dow fi reynorgo reeɓe jettuɓe mami toɗama dow goduɓe ñeñal aduɓe semme famingo reeɓe dannuno e jehirto yeeso cellal ɓonnu maɓɓe
nder région tillaberi tereji goni no torra hano himɓe tawaɓe mbi'en nder wuro fondo zangu nonni leydi walam no woni no woytoro e fi o demoɓe commune dingaji kolli ko no waɗa hano tereji sappo yaade nogay to kodoroji nonni nder ñaloma goto no bonna awatirɗi nonni nani ko ɓe kolli jadimi seydi abdou windi tan dow ko ƴewata hano woytaki maɓɓe ki
bonanda ko joloɗi ladde gon no gaɗa hikka ɗum ɓuuri ko duuɓi ɗi fuu bonde ɗi gartana natude nder gesama wona ɗi ñaman noon koy ɗi tarata noon gawrima nangude no fija ley mum ayiyan ko watta joloɗi ladde laso ma capanɗe tati no tokkodiri seedi ɗi gari ley gesa ñebbe sayi to nimɓe ndomi hano godudu ɓiɓɓe famarde ɗin kay mbitana say ndiwa neɗɗo to gam neɗɗo nde wi'i no riwanɗi no waddanan ɗum saɗorma ni waɗi komiɗen kula wallahi joloɗi ladde ɗino ɗon gaɗana nimɓe bononda sanne la'a jaam e polle ko gattumi fuu ɗi ñaami ɗum wala fuu ñalomade ɗi natay ley gesam ba kona wakkati fuu ose foret ɓe gartaɗam amma ose foret mo fanduma yaaci on kay wakkati fuu miɗen mbiyama ko joloɗi maɓɓe ladde no ɗon torramin abda ɓe garay ƴewde mane wiide goɗɗum ley gesam ni ɗi garta durude wona sappo wona laso
nde lawol gotol gol ni bonon dagi itereji ɗi golno gaɗana hano jon en geseji waɗi fedde sauve garde girafe Niger nonni ɓe kolli ko lawol laamu fuwoni wala ko gaɗanɗaɗo bononda nonni yomnata hano bononda ko waɗana nani fama ko goto nder fedde maɓɓe ɗe Omar Hassan fantini jadimi Seydi Abdou windi tan
wala fuu ndel talkuru to wi'a nde joloba ladde bonni nani neɗɗo jomum no yara woytandu muɗum joloɗi ladde ɗin dow inde gomnanti ɗi goni pelle amin gonɗe no golla dow filla gurdan joloɓe ladde ɗi gaddi balla mum'en yaade to himɓe wonɓe no joddi e joloɓe ladde ɗi ko watta tawe himɓe paami barke joloɓe ladde ɗin nder wuroji kewɗi min tawa hande gandeni min koƴƴi ley wuro fanduɗo wuroji ɗimin jaari balla amin no ɓuura wuroji capanɗe tati nomin jaa duule wuroji wattoyde waldeji min balli taɓe heseese farto awa tirɗi ɗon misali to birguiri engrais ɗon nani harto lumaku ɗon sodude jawdi biira gam rafi hakkillo fukkingo go waɗi komin jottaki nokkuje gom amma wakkati fuu nde allah hokkoyemin lawol min jaam tindinoyde nimɓe
fedde larɗuɓe de département Gaya région Dosso keyɗintini bureau maɓɓe Alhaji Soumaila Mamman kan ardina fedde maɓɓe de nonni fa duuɓi nayyi hoorejo dental larɗuɓe leydi Niger ni Siddo Nuhu Oumarou o tawama to kawral maɓɓe gal nani ko jaadimin Fadel Alou waddanimin
min gaɗi wattude hoorejo fedde nimɓe larɗuɓe mo Gaya nder lawol wadde cuɓaki lobbi e laaɓoki leydi Niger kam woni ardiɗo batu joɗa kaalen leyɗe afrika ko nimɓe larɗuɓe ɗum kamɓe ko leyɗe bangue hirnage ɗi afrika ɗum ndenne hande durwo ko fedde nimɓe larɗuɓe wonno waɗa ɗum seko fu wala ley mum iɗum andana komin mbita hoorejo fedde nimɓe larɗuɓe o guinandan fuu o watta kenana do inde himɓe larɗuɓe ɓe Gaya wona du gan suɓɓi ɓe mo ɓen tan woɗɗi du ndeni o wala mo gollira e laabi e kawji ɗi filla fedde ɗin fuu min ittamo seni o golliri e majji du wala fuu indomo le duuɓi makko nayyi ɗi o watta ɗi.
Golliɗen e kullo wuro ganderje majji ɓanto ɓura ƴuroteɗi leyɗe yaasin ɗum kan woni nuhayeje mad en Niger watti yeeso nder batu laawol ɗiɗaɓol golɓe puɗɗi nder jaƴƴire wittine nder galluñe men ngam yimɓe keɓa faama Rabi Arzika ardiɗo fedde de o fantini jaadimin Adama Dawaci nuhayeje maɓɓe.
Miɗo miilo ko imen tawa dow laawol lobbol ngam hannen ni de en daari ministére kawjiiɗo filla kampaniiji gaɗooji are moƴƴini sigilaaji mum fonniti waɗi saru suuji kawjotooɗi filla ƴowtinaaki lobbi ɗeeka are gonaaɗe no gaɗe e hokkude ɗe daraja du ammaa warooɓe cooda ɓen hanaa irɗum e bannu ɓe daarata ko ɓe daarata ni de arɗen ne beli ɓe misaali ko bita ka waɗa ɗume ka waawi nafirde jarɗo ka nder ɗume ka watta ka mooɓa ngam toka bonu min e giiɗe am leydi Niger no waawi wurtina are mum yaasi sonnowa ammaa ko haani woni himɓe artira ko sembinɗina luumaaku ɗo nder reedu leydi meeɗen hikka ɗum waɗi filla goynaade are caka leyɗe yimmuwa denne no haani no himɓe durwa arɗen keɓo keƴora nder leydi meeɗen ngam ɗum sembinɗinta luumaaku.
Hey banna no gonɗa ko woni habaruuji on?
Subhanallahi banniraawo warjooɗo haalanan.
Alhamdulillahi tunde meɗon kiira woodi ko wonde ɓerna an ko jimmi mi haalanma dow majjum.
Wey in ko heɓi himɓe bangeerde en no
ceeñi mi ƴoye luumo nden loore faaba faaba ɗon nanmi reeɓe ɗiɗi goo ɓiɓɓe kiira gooto on moɗon batana higoo makko ɓii ko dabbo loktorojo iɗon dogge nden leñol e himɓe kureeri.
Inna lillahi hunde o wela baanun nanol
hannon no nanmi dahirde maɓɓe innira on yiɗi ƴii ko golle loktorooɓe mo alta kanjum waɗi yimɓe kureere e leñol iɓe dogga mo illa wurtaaki ñawgol ngu covid-19
hannda yimɓe nanga hulugo loktorooɓe
kulol ñawgol ngu covid-19 kanjum waɗi yimɓe gari iɓe dogga ɓe enɓe yamɗa iɓenɓe maagata ɓe fuu.
Nonnon banniraawo seeda en kawdiri ko e meɗen en tokki laabi joƴƴinaaɗi kisinayɗi yimɓe imma ñawgun en nden tan non ketten kisen imma maggu
innira e ñeño fuu no tawaymo imma waya ma ñaamata ma yahata gollel
ɗum ɗo yo anninoore noon de studio kalangu waɗi hawtaade e ministére kawjiiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger.
Yewtere men pinndinol rewɓe hano leydi arewa noon ni hokki hano faama dow ko ƴeewata demal hano biriiji noon ni nani haala ko ɓe kaali
eɗen aawa giriiji juɗɗi e deɓe gora no woodi gese mum feere anndu aɗo woodi ko ma nde a remini hoore ma ngam nafakka maaɗa no hana ngam gora waɗi ka goɗɗaɗum sabi
Allah.
Nokkuuje to rewɓe ngattata giriiji nder mum ɗen kamɓe njeyani ɗe koye maɓɓe gorra maɓɓe njeyi na ɓe coodanɗe noon
senakoe gatata ɗon e ɓuƴƴotonɗum ngam jon ɗo wala fugoryo koko noɗɗo nokku ngam heƴa ɗum du soko hokkatira ndenne en ɓuƴƴotonino no woodi ɓuƴƴortoɓe nokkuuje duuɓɗiɗi matati dogon hitaninon noɗɗo joɓɗo nokku
nafakka oye tawa nder demal ngal gattol ngal
seni ɗumugum wooɗi jiyan toɓɓiri no haaniri damal yaata ɓollu nafakka na tawa darmum joomum yiita no wetta a heɓan ɗum konda barki ɗummum ñaama jara darmum koɓɓaɗa duu bangu sagonga meɗen keɓa nafakka leymum sanni ngam fey ñamaani dewtaɗa noon a yoɓa mi yi'ayi goɗɗo koy amma min kay emiɗa heɓa nafakka leymum sanni nder damal digirijigam iyaka sagora no wurto gokkay kam fo e buuɗum mi ittanino e ko am wadde mi ñaama mi yaha damugal goɗɗo yeloji nde mi heɓi botu nono kano yonayi mi yaha hatta koreji a yamo e balle mi itten ni no woɗande hoore am ndenne a yii nafakka heɓama leymum meɗen keɓa senni nder demal girigigal fayi rewone ko gattumi girigi sakuji jeɗɗi cammide nokkuji
ɗiɗiuiyabuyu
nder golle damal giriji ɗe oɗon keɓa caɗale leymum
iito matsalolimu
to so ɗarmo amen goto on kan woni puɗɗo dummum gam seyta natuɗa ñamani jinanda amma si hana kanjum kay ma gala fu
caɗalibabuwatta matsala
ɗo nder arewa rewɓe wonɓe no gaɗa gollal ngal no kewi woɓɓe du gala no gaɗa ngal noddagal ngal e gatta yaade to rewɓe joɗiɓe ɓelum gala no gaɗa meere ɓe
matama
to rewɓe joɗi ɗum ɓolo no gala ko waɗa hunde fuu ɗon seni hana ñaw woni e neɗɗo fandema natode ñamani indema bona gollana hoore
bar ma na kore keba barkin dunmu na faroda hemu himma madu na
shi umhani to min kanta barujumen kirtin to jam hirti.